Yezwane lamaxoki lawa
Yezwane Yezwane lamaxoki lawa kusezwane
Abanye bathayilale abanye bathayivuke
Abanye bathayilale abanye bathayivuke Uxabano wethu inkomba nkomba noma phansi noma phezulu Awuphele manje Baqabene kanjani umuntu wesilisa nowesifazane
Kwakungenacala
Kwakungenacala makufikelwa abantu besifazane Kodwa sekurongo makucindezelwa besilisa egameni labantu besifazane
Awungibuzile ubuhlungu
Ngibuzile ubuhlungu
Guyezwela
Ma Ngibona umuntu wesifazane Eponya umuntu wesilisa Yethu funa ukubanga Yethu endotemi Yaba masiyo Batu wapanganga Mabilinga Matatu amatota
Yasinam kulumeli
Tinamatota siboshiwe Yasinam kulumeli
Tinamatota
siboshiwe Yasinam kulumeli Yasinam kulumeli.